kutoka hapa na jibanji pengine Regency. Hiyo ndiyo maisha anayotaka na siwezani. Demo super black beauty, Tadia become skinny jeans, Beyonce weave, sophisticated fun, true arts identity, Johari na Kazuri. She never takes a matri, she's always in a taxi.
I'm a fool to think I can keep up with you. Oh, I'm such a fool to think I can satisfy you.
Siendi Kenchik, pengine Java. Hayo ndiyo maneno alitamka. Hapa na jiranji, pengine Regency. Hiyo ndiyo maisha anayotaka na siwezani. Siwezani. Ana picha kwenye magazine, hata televisheni. Warembo wakichaguliwa, yeye ndiye wa kwanza. Keja sijui masomo zi, please stop pretending. Yet you never pay for your taxi. Please zoea matri.
I'm a fool to think I can keep up with you. Oh, I'm such a fool to think I can satisfy you.
Siendi Kenchik, pengine Java. Hayo ndiyo maneno alitamka. Hapa na jibanji, pengine Regency. Hiyo ndiyo maisha anayotaka. Siendi Kenchik, pengine Java. Hayo ndiyo maneno alitamka. Hapa na jibanji, pengine Regency. Hiyo ndiyo maisha anayotaka na siwezani. 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 Mi siwezani.